this one.
It's the kiss, baby.
She don't like me, cause she like my money. Hata na mini merivika na mwaga madola. Ili tu wanipenda nataka ifoni. Naona watoto wangu wamepata mama bora. Adimaya na muamisha Temeke na mleta Kinondoni.
Hapo sasa
ya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni. Akafupi saizi, ana vinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole. Mimi kukuwacha sirani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka tende wache chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Potential kwenye kazi yake. Akipiga picha mimi mate kutoka. Akipita vigele gele hilo shepu lake kama demu avishoka. Confidential yani blandi yake. Uko maduka niwezi kutaka kopa. Akipiga misele sele na mashoga zake imanzi ogopa. Adimaya na muamisha Temeke na mleta Kinondoni.
Hapo sasa
ya bongo siapa tufaisi turuke mamtoni. Akafupi saizi, ana vinyama nyama mainda kabobea. Anapenda mayonaizi, na vinyama nyama mainda kakole. Mimi kukuwacha sirani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
Ataka tende wache chumbani.
Mainda, 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 mainda.
Mainda,
mainda, mainda, mainda, mainda.
The Mix Killer.